joye am de jabbara kamintaji chapande tati dande studio kalangu woni ko kettini don kibaruji modde fulfulde do masinaji isa la wali min omar hamad jangato di kibaruji nani ko e majji nanni bi hawrinde leydi adunaari wi etende cop 27 no woni e hore mun ton sarma el sheka dum do min gada na on dimma nyalade ko nde hawrinde wade yaadi to kokko habaruji bi leydi fjit mo sodu habar mun dum wite al haram nani naw tortobe e gaz de firtere do ner nyame ngala no kebi ramo no jidiri jeddi jamajune min gartana e kodo horejo fedde hawjinde filla naw tortobe dum der niger kale yewtere mede pindina ande en jatana to endan sayi le departement dum mudum do filla wattugol sukalo ndo e lekkol kori jam hirtema yerno kalirno de der ko e kibaruji mede Emmanuel Macron horejo leydi France ande juura o woni ko andini hantugol golle orgal sogeji leydi Barkanto enda der leydi Sahel don duno do sudu woddu television leydi France gon woni ko wadi andinore de o famini e wiide do ibe ko tawa e nangande di sogeji leydi Afrique tawade der de leydi gam batte Allah mbi'en har golleji goddi yeru no o famminir fawarde joni amma ba ko non kanko horejo leydi o holli ko leydi fu eno be ballirta dum har to golli tirde habaruji kokkola habaru e fara golleji sogeji din e hore mum Hawrinde leyde aduna biyetende COP 27 alal bitinga ngal woni ko mabbiti ton Sharm el Sheikh noer leydi Egypte ko lati e hala ka kalte kaande woni e hore mayre don doni biyen leyde tawade hordore de ngala no njoppa dum woni turkiji kampaniji mawdi sanne no don ela ko watta tawe leyde sembenteje njottini adiji di koje har wattugol jawdi do filla durwi digol e wonji tagol bakaji asharaf amen dum woni kokko habaruji masudum habar wite al haram nani dimma balde ko wadani min do filla majjun raylat sumana no dimay challalo
un des grands succès c'est que
tu rends que le bol kebangol e bato do ko wonno ni wadude jidal hakkunu mudum en gabbata sigilade dum ngatti fi ko darto arzuku ko hante wattama yobude basi e gacce ko wadi diwude ono COP 27 ko wonde hawrinde fayo taw dum na de noge nay hunde fu ko wadi der mudum tawe yobama far gacceji e basiji nanon jon o dum do woni moddel mawdo ko taw der majjum dum durino fa dum watta hen fi yobugol ko jabbi dundu kanon woni dum yarnde lay hakkunde leydi duniya kanyi leydi afrique be gadanda hawrinde en nan ko modje mum kan wonno no wadi himbe ujuna chapan nayo ko wari fotti e bato o hawtade e o ONG ji dum woni pelle gonde inde ko mum ujuna sappo e hokkobe kibaruji ujunaaji tatum kay woni ko ngari potti e hawrinde enda wadande to dun don du kan wonno ngari kanyu e wodde COP o
ngada l'une des grandes satisfactions du COP
en jatana to enda der region di fatolati bonondaji ndiele chelol koma dugu yobe no tokiti e wadde torraji boso kiloji mo hemre e gallure di fa de ndiele nyami gese tonkaje poivron kambe maroje kanjum wadi ko arimi shatima prefet mo departement on no watta dande mballaji mani musa yewtide makko
ko kuwa mo guli
ruwamin har ko darata diyele gonde no nyama hubere bosode enden ni nokkuje tati bonano ga irnaage hubere den enden chaka hubere den sadde bade parfait lettugal hubere den harur lamido yettore alladu min kebi botoji ujunaji joy dimin jarata hauti dade himbe hubere den enden min kebbina jareni min chukka diyele de enden gonno natira diggiji gade gan diyele de enden paddi miden godi balliroobe go ton enden nigeria be dani min du bulldozer katarpila mangagan iga he gollude fi natul diele de enden ana ko foyno dum sabi mi watti dane himbe ben ful ko watta nanga hubere boso de enden ni isini ga himbe hubere de enden ni no tawra sa dor san
aje atalla wa musu
ko watto rewbe chapande jeddo be fedde groupement labu sitari winditan le departement mo balle yara puddi golle de memudun cedu ba ko be ngoni e tinare le golle mabbe de ibe don kawra chadale ar ko darta filla ko be ko nyamata awa terdi maryama isiaka goto tawada der fedde de famini fati adamu domaj
irne pepine
men betti awdiri men gatti arkilla men cuddi ga hisindeni babatti koode e kulle bonnoje awdiri e men siriyade nokkuje amen men rewbe lasoji tato e jeetato faawo kan waddani men awdiriji moto pompe comme jarnirta pour firdum safare torko ko dum bottirta birgiri kasen kandu hokkime ceede ara joni golle ni kedime sadorna amen hannen kaw woni babatti di enda me awi men gatti arkilla amman wala dum hisina men babatti di enda gam babatti di en hander arkilla won di tonya idi burto dane an kaw woni men gadane pirtol ko e donno men jalorto babatti di enda der iri wakkatiji di en gam milli hokanta hisinta di himbe
donko ko ni sey awi
sigila keso gon jojjinama wallirde durobe remobe keba habaruji har nawtorade telefonoji mu en ko tawe be kebi bayle har golleji mabbe Kasum Salisu goto tawado der ministere hawjinde filla durgol nani ko wi bande men Nana Hassan Hadiza nafaka tawado der o sigila keso illa tondoso
Idan kokoto kibaruji boddi har fila ko darto durgol e demal e faane golle ladde ko gollete fu no wada himbe joddibbe endam heba kibaruji lobbi e fondete ko na jonne mo e golle mudun en misal je se hojama durobe ko du wawi nafurde dum no wawi famu toy hudo wodi toy wondu ko na to ndiyam wodi sabu no wawi latade wiye nokku marne no wodi hudo ka ndiyam wala ton nen ayi dum du durgo go watta no wodi no wawi kase na jawdi bon don far remobe du se en kisake no watto ko keba autorideji lobbi fa hande ko nan faamande to hore mun yalla to wudan dan mati fano awnude na wawa ciagal mun faham kambe himbe ladde be golle mabbe be golle ko be ketto hen dum no be ngatto ko be ciotto wadum lumo hengo haani be jaara ko be keba tino do majjum dum fu ele kibaro en dan wawi hebede nanen dum fu ko watta ko tay dum heginake dum wadi jomu no tan tan kebe jedde chapande jedde jedde bi tatinon
a ginnu labare ku kandiga ba
jeddi jamaaju ne ko nawtortobe har gaz defirte do no don kawra ciadale hebugol mudun secrétaire général fed nawtortobe e o gaz der niger no jama e gomnati jojjinde laabi dowtanade ciede gaz de e hebirde don der koyndam malan isa rabiu nani koy moktar hamadu domaj
Arse ko wonno durwana kan woni ko watta ciede de gomnati kemi himbe chonnire pali gaz di endan tawe dum dotanake dum amma cottobe gaz e endan e kampaniji kebbinoji pali di endan hano ni habbidani kan tawa cakama dum walana idum holla hano gaz o endan kan woni hebata ku der leedi di endan sansa tawi dum gaz o du kubbol mu himbe boowi dum do der leedi meden denne arse no hani non noddude hawrine jaka cottobe gaz be endan kebbinobe pali di endan felle darani de hakke nawtortobe gaz o endan e himbe minister kawjido lumako o endan leedi ni cher ga hebude mosola sa dornan dan endan dabune duni himbe no kaja gaz o endan
tous les foyers auront besoin du gaz
en contente endan de région agadiez arlite bi en loctorore mudun egginama kiloji mun jeddi e galurende hedde kominaka o fi du welay bibbe roobe ben face sabu ibe don jama ardibe hawzu jewite gol laabo laamu ko jangol bandimin Usman Umaru yeyewtide bibbe woro bibbe wuro wabbe be pammineri hanon
Gan himbe keme jo wombe kominak e jonde sey dum adad docteur Arlit dum yarato enden Arlit dum ko watta himbe ujunaji keme dido yaade keme nayo kan en tawa e jonde der hubere de enden de nyawdo hebake caka mabbe dum sey dum ummo yarude nyawdo o enden kominak gan nyawto wade tawi dum himbe gala bawde majjum ko famtinaki der majjum kan woni cawdo ba yarama loctorore non sey wi e docteur wala o yaare kominak de gonga du jarol docteur o enden wadaka gan nafude himbe denne deni gan nafude himbe non maire député amin durwa docteur o enden wartire der huber arliti de
en sabire goddo no wodi ceede de ada yarra goddo walade wobbe illa der ceeci udote ebe matsi fadde mabbe waddede do en fu yonki dilli idu anne hune fu ko alla non amma ni dun ka wadaki dun dara du yurmo talkaale
sama talkaawa
en gartan do en der region Zender to kenga ardibe hawdu noddi hokkobe habaruji hollude gumpere wuibe moteje nangabe dum do no gumpal nom tawdangal nimbe sappo joybe der koreji goti Musa Tinaw procureur sudu kite Zender nani ko Zara Bukar
Guika non gadaka der no kure wonde no mabbe der kogol suudu kita maunu hubere zender gardo wadi guika kadu neddo no modum boyi idum defa gan gacce mawde gon o wadi o doggi o dilli illadu ko dum wadi mi halani police ji PJ hubere zender de enda ko watta di durwa keddi bawde majji gan suttoide bombe wombe no torra himbe der cakantaraje de enda yettore alladu caka balde tati police ji di enda kebi wartirde lore wujjane den enden be nangi duuti fa handen orgal wuybe gon ko haydini der majjum baba e bibbe mum ka en gonno gado guyka ka mido watta du dane fa hande e himbe ko watta be durwa nanganda police ji di enden fadde adude di hano di wayde ma
il faut les aider.
Sukaɓe rewɓe ummatore torodi keɓi ekkintinede do filla cagnol kullentereje e ñogol ɗum donde nder nokkure noon ekkititede nder gallure nde. Moussa Nayusa kawjiɗo nde nokkure nani kowi Boubacar Seyni Ilou torodi.
Sukaɓe rewɓe jiyaɓe commune torodi ka en capanɗe tato min kawri gam waɗande ɓe ekkintinoje caka balɗe capanɗe tati meɗen ekkintinaɓe ñogol e ko nanni titta nder majjum emen ekkintinaɓe gaɗol peɗe waɗude porte clé iri iri meɗen ekkintinaɓe cañol kufune gaɗol urdi katare diyan gaɗol dara feɗa meɗen du ekkintinaɓe cañol kolte jokkodira ñota lebbi ɗiɗi men tokki kitoto meden dara golle mabbe den gada mum men gada derol eto men lilde projet on gandarude no wallira jomum golla hecora fa wallira jeedabe mum
kala mo fujere.
Jankay Saint-Gartin e yewtere meden pindinol do Niger no wodi burdindinol ko wadete chaka worbe e rewbe har ko darta filla jande mabbe fuudu mbi'en cukalo inde oyi bori der no kuje gure laddeji ibe binde der lekola amma yaade yeso be joppan jande mabbe. Bandi min Fati Amadou mo departement Sayi holli sababu ko sukaɓe rewɓe ne joppa jande ena fakkata wado der mun Soumanou Ahmad firtano ni be fulful
hitande fu der departement mo Sayi cukalo e ndewo kewko no winde e l'école kanon wonɓe kettaɓe jottina jande mabɓe no hanner ene woɗiri ɗum du konna ko waɗi ɗum no heewi sanne yerno madame Bourayma Fakaci mo ha latoɗo kan hawjina filla jande sukaɓe rewɓe l'école holliri
ɓe binne sanne amma ɓe gala e ɓe acce ɓe timmina jandeji mabɓe nino fodde no cukaɓe worɓe gonano accire kalasu go'o yaade jeego on nder janguirɗe pamarɗe e nda meɗen godi cukaɓe rewɓe sanne amma nangude collège yaade dow nden dimma mabɓe o ɓuytoto degon cukaɓe rewɓe gacce mabɓen no degon du gacce inniraɓen no no wodi nokkuje to suka on de yottake kalasu jeego on ittete l'école dewline woɓɓe du inniraɓe jogotoɓe wuro gam golle ɓaade na gatta ɓe tellowade nder ci'e gon eɓe miila du ko suka debbo ha na wattede lokkol fufu min fi janguirɗe pamare kammi hawji amma ɗum fu haɗata miɗo nangana banniraɓe am ɓeeto
dow fi rafi jande nde endan no heewi san han sukalo e nde woyi fudu konnan tawreteɓe laruɓe endan ɓuuri Fati Oumarou kay hoore mum tawda laru on endan nani ko wi dow majjum
min illami winnalo kol fa mi laati jangino mi ay ko heli ɓerne am mi hiisake du kono hani mi wallira banniraɓe am rewɓe bonguɓe ɓe e keɓa koɓe gaɗa ɓe acca garbinu miɗo yiɗi du inniraɓe to kaɗo cuka e muɓɓen rewɓe yahude lokkol gam debbo ba dewlama no de wala gal waɗa heccora gorum wallirta ɗum cukaɓe bonduɓe laru mi yii ko eɓe cuuɗe nokkuje gon gam emi wowi salminde ɓaade mi ƴama de suka bonguje no tawa nder mayre gam winno e lokko amma saroɓen cuuɗi suka on na ko gondo mabɓe gon wi'i mi yaha mi warto wakkati mi wartoy non du jom ɓaade den wi'i kande gonga centene ni nanguno ɗum den adumi cukaɓe enda binnoyimɓe lokkol eɓe e jangude de Allah jaɓi ɗum ɓe latoyto himɓe mawɓe
wonaɓe département mo Sayi on kañum e wallitoɓe do filla ko yarto jande yeeso kooƴi aadi gam batte wallude sanne sukalo nde woyi jooɗo nder lekkoliji ɗi payoto duuɓi sappo e jeegon yerno laabi laamu leydi ndi hollirni enda
ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili sa jaɓɓoɗon gongu mamadan tani wadde ko ɗengal hawsankore kirtento jangirti